Ngicona uhlale phansi sibambe meetings fane ngimbone. Ukusebenzisa umqulu fana nophatha umkhondo. Babeqala bethi badla kuwe uthule ngokuchopha. Ubonwe ngumlungu ulungiswa ngumlungu. Ngicona uhlale phansi sibambe meetings fane ngimbone. Ukusebenzisa umqulu fana nophatha umkhondo. Babeqala bethi badla kuwe uthule ngokuchopha. Ulekeleli
kuluma nami, thetha nami, kulumani nami.
Ulekeleli
nami, thetha nami, kulumani nami.
Dalo particular,
dala tutsi.